ZemgenPlay.com
Radio Authentic.
Let's go. Good morning, afternoon, evening, and young Sena Kumazulu.
No reaction.
D. Jack.
Call me Nachi, the lyric of my beat.
Let's go.
See, I'm a believer, and let's why I'm a cheating. Shiba wama ina mangoli chula titi wako pala me. Baka una wawama manje, mama yambo vendela manje. Goli chula titi wako pala me. Goli chula titi wako pala me. Ako kastel kako, tetu pishi awe chinja ko kastel kako. Bali bize na negative energy, energy. Wanzako wakulisa vinangu iwe ukulisa mafoni. Baka kukwila siniza pwela ko you be on your own. Puluvo kamba kamba, koma si batangiza. Nomale satalala, wane ya satalisa. Siba mabiliva, unless why I'm mochitika. Beshi babo maina mbango lichule titi wako pala me. Baka una wawama manje, mama yambo vendela manje. Go lichule titi wako pala me. Go lichule titi wako pala me.
Penezo vutika kweze nobody. They all stepped on me kwa tidomati. Ukabeula ba investigator. Kulibea mafusa the source of your poverty. Natabwa mazanga bapaka. Vene sibeze popo yamba. Vagani za chidi easy. Siba ziba have been through shit like a plumber. Inanipunzisa life ni teacher. Focus yeze pali bigger picture. Ninapala ukawai for me to reach here. Now I wanna get richer.
Siba mabiliva, unless why I'm mochitika. Walibeshi babo maina mbango lichule titi wako pala me. Baka una wawama manje, mama yambo vendela manje. Go lichule titi wako pala me.
Nipamuta shakali mwitobo. The one I see you behind you full lukobo. Ngatau kwete chapala bapampa. Moku pampa muka nungoli kupatu pampa ho. One, banyatili langa tropico. Kawaba chimfielo baisamba mako. Two, batila teti ukwanishi. Maka ya mfumu no kutila mpishi. Careful nobody na vena museko. Ilingi ewa bumpiana sana tefo. Salava nobe ya bengi ni vojo. Majority ya banesu tababa lojo. No.
Siba mabiliva, unless why I'm mochitika. Walibeshi babo maina mbango lichule titi wako pala me. Baka una wawama manje, mama yambo vendela manje. Go lichule titi wako pala me. Go lichule titi wako pala me. Golichule titi wako pala me. Golichule titi wako pala me.
Golichule titi wako pala me. 365 hustle.